Sekukhona bathayimali
Wamuhle ntombazane, wena ngathi usweliso, wena wamuhle mntana nomuntu.
intombazane wentombi ngiyakuthanda Nilanga kubona ugashiya lenemntu wesiyembeni wentombi ngiyakuthanda Awubheki isitho sakho isewuwe wonke lowo ntombi Awubheki isinqe sakho usewuwe wonke lowo ntombi Wena uzoba wesingaka abanye bathi babili bathathu bane bahlanu Wentombi ziyalidla ibhozo sungazuye kusomnandi ugome into enje Wentombi ziyalidla ibhozo sungazuye kusomnandi ugane into enje Wena ntombi uthanda phi
Wena ntombi uthanda phi
Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi Wena ntombi uthanda phi
Wena
ntombi uthanda phi
Wena ntombi uthanda phi
Wena ntombi uthanda phi